yande joni tere min ta sappo je studio kalangu habaruji fulfulde kori jagnalle moda hande der ko kibaruji men kala hala nyalande ittanaande gam batte nyaw jakku kany e pewri ko nangoto gi e horebe andube do majjum be bi do le leddi niger dun satti sanne nene ne kaydu tawrabe nyawgun haani yar ndiyan sanne nanan ko goto andudo majju haltu nonni faware jondu ko nan ni sukabe lekkolibe didon jangobe le commune mo arbitre je mo agades be tumanoma tawrede faware jondu ko nan ni nyaw coronavirus kana woni ko sakite ko jewa famama no dum wontiri on pama on dum wontiri yawtal men pinna hande studio kala ngo haltana hala ciodol enda e dokkal ko wattana ko ni himbe ko lati non yar gada sanne e der lenyi men der leydi niger sumana amadou nyallinto on jang kando hokkoto habaruji fulfude studio kala non ni wontiri hisama ko watto hono der bibbe leydi niger hembre no ga njobbe fu hepata pewri ko nangoto gie bandu hono ko wete jakkudun endam dum waddini ko fa hande ni fedde gon don jodin do enna gam batte walla tudde himbe tawda jakkube enna ni be kali hala majjum be gadi batu majjum sappo jena lewru juin du kono fo be gada batu majjum dum waddi ko fa hande madan hima fatuma tu latido kanyum woni horejo de do fedde o wi on tawtebe nyaw jakkugo endan ko hanni woni jarandiyan sanne elene mande mudum em kanyo halni bande min jallo maryama kenda
o Niger the lady Niger del him e jo goto no tawre nyaw jakku ko ummoto pecce noga e joy do herme dum wadi fedde amin de no woni no fooda hakkiloji himbe tawrabe e nyaw jakku ta dewgal natu chaka mabbe ko wodi woni wondube nyaw jakku gu heba nemaji ni oji balli dey ko buri yidede woni joomun yara diyam duddan acca yilade der nangi ganno ummina nyawgu ko kulle ko oje djidjam sembe no wa welde dum fa ummina nyawgu dum wadi jarde diyam kuddan no walla kulle kokkoje djidjam sembe der bandu gande hana non diyam bandu jomun no wawa reude
parce que sinon il va se déshydrater
noni ko watta sukabe jangobe lekkol didon lekkol di hakkundeji noni toenda der commune mo arlit region magades tuma noma sukabe lekkul ben tawda nyaw coronavirus ngu enda de tiagal ko jijjal mabbe ndara dum tawama hunde fola e mabbe har fille ko dart coronavirus yerno ahmed birga latikaw inspecteur kawje do jande jakunde jagades o faminiri bandiming o bisukabe lekkol be gacce fola e mabbe dum wonno ko halani usman umar illu arlit
e akoy woni jitti nda
minani halaji ndo kale le galure nde vide ko sukabe CSC tagora dido gon sikama no gondi e nyaw coronavirus amma ko andina minim be sese nido sikiyama no gondi e nyaw sai to jija mutu e to aginan yewe fami tawa yetol jija gol wado mi do andina bibbe wuro du alla yettama beti jija sukabe ben gonda e nyaw coronavirus sai himbe jabaidu ngare kewa to etol jija gol wada sukabe jangobe janginobe mum be funa don ja lekolo ba se der janginobe don no wodi be gala be jangina
wusu musheni wonde sukaji kare amma ba dukan su ba
e do filla nya coronavirus ngoni kenya on alkamisa sappo jeta lewru juin du enda minister hajjira chalele ni cher wurtini andinore ko darto filla nyanguno tawda ele leedi meden di endan be bi kenya ko watto himbe chapane joy dida won ko jeewa fe go tawda ka nyawngu enan be duna sikkano tawre tawlaaka tiagal mundu ko dam be bi wadaydu fumaade der majjum jonno hisam himbe ujuna joy ke be jeddo dido kay won ko jeewana der mabbe ko na himbe ujuna e noga yo kay won ko tabintina nyawngu non e mundu en ke be jeena e go fuddadi sawre ke dadi chapane joy dido ko non gonno chawro wakari mo kalte o chapane jeego en jeddo kay won ko nyawngu wari yerno andinorde enam famtiniri fawara jondu kono hal habaruji dina tawa ara filla nyanguni waddi ko bibbe leedi niger ujunaaje ujunaaji kay ngoni ton endan lume galul lamor leedi togo jey jodnobe tan lume e juwabe leedi goddo ko ngari joddo enda alle dume alle e keri ko mabba dum endan e do fudurdugol coronavirus ngo endan nenene kay ko himbe non latibe hande de e be tawda sadarmaaji sanne e le filla jonde mabbe to enda lume dum wonno ko yakuba momuni goto e mabbe momi nodde cialalu famtini min do fi o endam o wakkato be ndebe jodi be kettini e ngaddu kono noddangal denne musa sankan ko noddimo cialalu ko haade
nyaw coronavirus wangungu waddani bibbe leydi Niger bala mawdo torudobe gan onon andi golle demal be gatta ko lebbi tati handin ibe gidi be jaha wuro be demowa lawol wala kamben ni don ko himbe be gala kaddi million yiji wonno jodi no tefa jaki wuro wobbe tokkirtana far Burkina na Bene gam be keba no be kotiri gere mabbe gala cede anda fu no watta de no wodi koreji mum waran do lome na Ghana ekiba cedo mabbe sedda handen dum fu dum wala gan keri din fu no mabbi lebbi tati ni ko ba neddo yehi lumo a nyallan ada jodi a sonnay fu gan codo be gala wombe biro joda ni gu leede den wi himbe tokka laabi joddinaadi fedde biro leedi Niger gombe e leede Yasin sendeni himbe sakuji kema joy dum do mawbe kan hokka be ko janay min lawol fu no min kibata min kotira
wala boray wana ya cini
nonni leede jaadi an koje gonde bangi hirnaange Afrique kawto e CDAO ka en du konnan gadi andinore mudum dun du konnan do filla ko darto mabbe tugol keede hakkule leede endan be mbi lewru juillet ka won darto no endan elay hakkude mu yaade babbadde mudum den wona ko be mijoto be mabbitan keede hakkule leede endan jonno du konnan be mbi ciagal mundu yaade yeso be daaro mabbe tugol keede hakkule mabbe leede godde fereje godom dun wona ko wurti ele hawrtede be ganno Kenya Alchemist sappo jeetat lewru joindu endam hakkude mabbe de ko latidu konnan ni hawne ko wada do video nonni ciagal mundu be andini wiide ke hono kulle de endam fu se wada waamadu wajibi sana tokkite daare ne coronavirus enda wonno buytoro ene beedoro leede endam heba kerdi mabbite mabbito lobbo sane yerno faane ne do andinore wadi e do hawrine mabbe kambe ministeru be hawjibe filla jahale kanye gollitirde lumaku leede gonde jaadi an koje gonde bangi hirnaanga Afrique de CDAO nonni fa hande ni ele habaruji dido no tawadu konda ton enda Agadez wiama be kebente hono hojetebe soge ragal ko wete garde national e bedo kemi dido dun du konda ni ko warto ele kojo garo gol enda nonni dun sabi nenne ne kaydu konda ni hono fedde hawjina filla ko darto denagu e jonde jantonde Agadez yetende tagalamat alher kandu kondan jakan de region endam be mbi be jetti sanne hono gollawol kojangol dum waddi ko fa hande kalodo inde mabbe mbietedo Amoudi Agan Dacho o wi Anise Karim Bandimin noy wonde be jiri kado hala
considérant l'octroi de minjami inde region Agadez sogeji garde national kemi dido hojen le kojol sogeji garde national katengol le Niger komiti chingado gam potal e wartirde hakkilo fukkingo de region Agadez on jami kadendam compagnie sogeji garde national singe le region Agadez kolati bibbe wurobe hojabe tawa ndermu wodi dima sogeji garde national mo mi kokki hoje hitande fu ondo joge der kojol garde national do le Niger fero diro do futa wade der kojugol sogeji le regionji den fu misali har sogeji policeji garde national gendarmerie eaux et forêts e konandi e mum dum du der lawol do tanade dekugol jungo gada nangol chaka pelle murtunode ko tubi njoppi kaborde he gouvernement mo le Niger
ex front de la résistance armée
nonni sapo jetler joyde won Kenya nonni wonno ko hawtergo wala do video dum du konna ndartana université de l'Afrique l'école ji maw nonni do fila ko ndarto jandeji mawde luggudu ngo anda ko no wade dum enda be bi hebi sadon ma sanne alle nyaw coronavirus ngo enda nani ko cadre kangay goto e wadobe université mawdo njobente na jange do leydi Niger famini dum won ko be kaldo maju.
Et c'est très clair hein dans le monde entier.
Hunde non ko sudaki der adunaru har kondarta filla jandeji mawdi e potodi din fu. Ga hande wala futa wala sadorma. Be jude mun tawa hen dun andani dum. Ba ko ni wadi jande tefa andal mangal no wodi ko nafiri baade dudainom. Denne illu capital hore leede mede wala fu yadu yeso mawdu hebandu. Denne filla rabu nguna hande hokki lawle yidu be beydari hebo ngatta barke kundu lemu. Ga hande nyanyal filla mu hokkama sembe der golle. Ta jande hebo der ko yirnda hebake ba ko filla rabungu wadi sadormaaji dum firti ko enimbe.
C'est une belle crise qu'il ne faut pas gaspiller.
Har filla ko hokkude sukabe matore halaka do filla yidde ko nande mun dum faande ni hande de endan en ketinda ne mbietedo Fati wadna dubi sappo tan jiato en birni gawre ko do yido filla yidde hakkunde gorko e debbo
ina Fati dum sappo jati. So ma wayigo ana dubi sappo tati wa wadu do jofalle gam bo mi jotti mi anni ko gadaimi mi andi dawdo hore am denam wa way wadu go jofalle denna mawa cito da goma mi andar kuma gidayan mai daya da dubi dinka tar al'ada mai ɗan na onhoyo yango tapo inai tapo imaje
hala sukab umma tore sigila nomo istiyo kalangu
Assalamu alaikum sakirado jango andani
alhamdulillah yettore alla anne no gontirdo harton
ah basi fo la rezo oni woni woda hande fesseda
min kay amido nanan no wodiri fa
ah to wodi non de ne muraduji din
to wallahi hande muraduji kay fillamun no sadi selne kaw an gaddo juudo jahangal o hande o yemaki basedda
den ko pamda o yemaki ne
o mo dojja bandu makko no wuli o mo tawda sadornan duka har puufe makko den dam bo faama makko wala no wurtoro no wodiri an kay ni alama ko wala heberne bolum kan woni he makko
ah den sakirado accumi hokke jamiroje do ko yaawi yaawi ko haani gada anani o durwa to burtu ale baade ma to acca fe goto wurto gada majjundu to acca goddo warna atle baade ma do tafon non non du konda ni nodda lamba sappo e joy o endan joni do ko yaawi yaawi ayyan doktorobe ngaran wuro ma don endan so be ngari du kondan be daran kawma o e jeewan cellal makko be jeewan du konda cellal kerol himbe baade ma fu ndene ko haani sakirado to yeba feysia da kalay kawma o tefa du konda ni hon ko watte ko sumoto hunuko e hinar do endan ko kawma o sumo hunuko makko hinar makko do ko yaawi
dey bandirawo dum foti gadol kulle de fune
anan nay nyaw godon warti no wi'e coronavirus ko lati hanti duniyaru fu bodaki fe goto no
subhanallah den ka fi on hurjini sanne den kati yewtere meden telephone o fu do ko yaawi mi yata wuro mi halano koreji am mi nodda du faande lamba sappo e jomu biuda kam o
tinda du ko nan faande e goddum kam wonto jeggita keddi himbe taanobe yide kawma o fu
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtaade e minister kawji do cellal bibbe leydi Niger.
A hande yewtere men pinna haltana hala ciodo enda e dokkal ko wadana hakkun himbe do leydi Niger yama dun yaari ciagal sanne dun sabin hande de enda min gadi yewtere de endan hono fawar jondu ko nam bandiraabe am yewdo e goto jogido andal ngurdo himbite do alu aye o halani bandi min biete do a sokba vi Olivier dum sabi ko dun yaari gada
le premier valeur fond
dangare arane mawde de domul lenni meden tuugi no donno majje hande gam mo giuda fu no tawra sa dorna fa wawa hejjori hore mo neddo du de hejjorai wawa miccitaade goddo sako walliram neddo fu jonkay hore mun tan dur wanta danna hore mun e koreji mun
pour soi tu pour tous
e gide modon dume dum wayi waddi chaka himbe
l'impact malheureusement il est énorme
sa dorna ko dum waddano mawni dangare meden mawde de gonino kalka na bi en hakkiloji himbe juwi he majji to jamaanuji garoji kan en kay seeni Allah wonnana dum gam burna mabbe jaasan ko gonde eden gi handen dum ko gonde eden jancha enen rafinango no dirde o wakkati on ni kan waddi dum he meden en ummidaki dum handen cukabe meden beedu de en kakkilaki de ummodo ke dum dilla en dan kay wala denne ko hani woni himbe gartir hakkiloji mu he dangare meden de gam do majje leñi meden nyiba denno nyamdu himbe fu kawrata der baade nyaama dum du no senga enda no watta du yurmene caka himbe der kawrul nyaama goldu fina tawa e tariki lenyul himbe janginte amma hande Allah e nyemminde tuba koobe waddi ko der baade neddo fu no soppini fere mum no jogi leel mum no nyaama illa ka he dindaadum sako gondum dum du hegaaki ko haani woni cukaabe meedam be keba ekkintinoje lobbe gam kambe du debbe ummake e ekkintina cukaabe ma
demain
handen neddo no wawi watti tamude kebol gurnan e jonde lobbere der duniya
oh je pense qu'on peut avoir espoir en un monde
mido mile ko neddo no wawi wattude tamude majjum gande en dari ni handen filla rabu nyaw coronavirus gu holli ko jawdi duniyaru wala ko nafira endan kam buri hunu himbe pami du ko jawdi andal fu gal himbe gonno pira gabare warti mere gam wala ko nafiri gam hebude musola rabu nyaw coronavirus gu dum huljini du himbe an e jawdi mada erna mada taja denne endan kantan wawi walliri de yero erna hebu sador maji gondu musalam
tout surmonter les différents obstacles qui peuvent se dresser à l'humanité
et do majjuni habari me fulfultili hande semi assalamu alaykum balen tajam wali
studio kalangu
difa do radio alternative
lamba chapan e jena e jena tobere inay fm zender
do radio gaskia lamba chapan e jetati e jena tobere e joy fm
mara ido radio sarawnia
lamba hemre e didi tobere e goo fm kyota
do bonfere fuma lamba chapan e jena fm
studio kalangu